Yahaya surawol sappo e ɗiɗi.
Balɗe joweego ko humto sakkinki waɗa, Yeesu wari betani to li'ajaru jooɗoto mo ummini diga mayde. Ton ɗum jongani Yeesu hiraande, Marta woni geeduɗo nyamdu ndun, li'ajaru bo o go'oto nder jooɗiiɓe e nyamda e Yeesu. Mariyama hocci jolloyel nebban urojan ɗan ɗum waɗiri nardi gooduɗan sheede, o wayliɗan dow koyɗe Yeesu, o moytiriɗe gaasa hoore makko. Wuro ngon heewi urngol nebban ɗan. Amma Yahuda Iskariyoti, gooto nder tokkuɓe mo, kokkitirayɗo mo, wi'i, "Gan ɗume ɗum sooraayi nebban ɗan ɗum hokka ɓe ngalana sheede ɗen? Sheede majjan kewtay sheede ɗe ɗum yoɓata kuwowo hitaande go'o." O wi'u non naagan emo wannidi e ɓe ngalana, amma gan o gujjo, kanko woni desowo sheede maɓɓe. O bo woowi ittuki sheede ɗen emo huutira ɗe gan hoore makko.
Yeesu wi'i,
"Alu debbo o'o, o resuɗan gan nyalde nde uweteemi. Ko nde on gondi e ɓe ngalana nder mooɗon, amma min sharel e wara ngel alaymi on." Nde yahudanko'en ɗuɓɓe nani habaru Yeesu e tombe tani, sey ɓe njahi, naa gam Yeesu tan, amma gam ɓe ngi'a li'ajaru mo ummini diga mayde. Gan non mawɓe ardiiɓe diina kaɓɓi warki li'ajaru kanum ma, nde gam makko yahudanko'en ɗuɓɓe e ala diina maɓɓe e koolo Yeesu. Nde fini yimɓe ɗuɓɓe garɓe humto ngon nani habaru Yeesu e dow laawol warki Urushalima, gam non ɓe kocci lice dabiinooje, ɓe mburti gan taɓɓoyaakimo, e ɓe mbiya e shembe, "Hosana, o barkiɗinaaɗo on ɗon garoyɗo nder innde joomiraawo, o barkiɗinaaɗo laamiiɗo Israa'iila." Yeesu bo heɓi babba mola waɗɗiinga, non no ɗum windira, "Taa hulu gariiri Siyona, raa laamiiɗo maaɗa e wara dow babba mola." Arande tokkuɓe mo paamaayi ɗum, amma gaɗa Yeesu teddinaama sey ɓe siftori ɗum ɗum winda dow makko, ɗum bo waɗaniimo ɗum. Gondunoɓe e makko sharel ngel o noddi li'ajaru diga nder yenaande, o umminimo diga mayde, ɓe nyamri Yeeso e wiiki ko waɗi. Yimɓe ɗuɓɓe njahi taɓɓoyoomo gam ɓe nani habaru o waɗi ɗum fii kayɗiniiɗum. Sey farisanko'en mbi'i hakkunde maɓɓe, "Ngi'e wala ko mbaawete waɗuki gam duuniyaaru fuu tokkiimo." E woodi woɓɓe hele nanko'en nder jaaɓe Urushalima gam mawninki Allah sharel humto sakkinki. Ɓe njahi to Filibus iwoyɗo Betasayda nder leydi Galili, ɓe mbi'imo, "Moodibbo, emin giɗi yiiki Yeesu." Filibus yahi wi'ika Andiraawus, ɓe kawti ɓe njahi ɓe mbi'ika Yeesu. Yeesu wi'iɓe, "Sharel wari ngel ɓii neɗɗo teddinte, emi wi'a on goonga, to naa gabbel alkamaari yani to leydi waati, ngel jooɗoto kangel tan, amma to ngel waati ngel rimay gabbe ɗuɗɗe." Huugiɗɗo yonki muɗum dullayki, nden koo moye ganyuɗo yonki muɗum nder duuniyaaru ndu'u o heɓay yonki kire'ata. Huukuwanooyam doole tokkayam, nden to ngonmi ton kuwanooyam wonata kanko ma. Koo moye kuwanayɗoyam nyaako an hokkaymo mangu. Yeesu nyamru Yeesu e wiiki, "Jooni ɓernde an wanni, ɗume mbi'aymi? Mi wi'a nyaako an hisnam diga sharen ge'el? Naa non gam kanjum waɗi ngarmi sharen ge'el. Ya nyaako an teddin innde maaɗa." Sey hononde ƴiwoy diga dow wi'i, "Mi teddiniinde, mi fuɗɗitay mi teddinande." Yimɓe ɗuɓɓe gomɓe ɗon nani hononde nden, woɓɓe mbi'i ɗum riggaango, nden woɓɓe bo mbi'i malaa'ikaajo metanimo.
Amma Yeesu wi'iɓe,
"Hononde nde e waroyi gam ɓeydaari mooɗon, naa gam ɓeydaari an. Jooni woni sharel ngel ɗum waɗanta yimɓe duuniyaaru ndu'u kiita. Jooni ɗum riway laamiiɗo duuniyaaru ndu'u. Amma min, to mi ƴeftaama dow gafaangal, mi fooɗay koo moye to an." O wi'u non gam o holla ira mayde nde o maayata. Sey yimɓe hawrutuɓe ɓen nooti mbi'imo, "Attawra Almasiihu jooɗoto haa abada. No waɗata mbi'a doole ɗum ƴefta ɓii neɗɗo dow? Ɗum moye maane woni o ɓii neɗɗo?" Yeesu wi'iɓe, "Jayngol e wondi e mooɗon gam sharel seɗɗa. Ngaɗe ka yaadu sharel ngel gooduɗon jayngol, gam to nyiwre wara sudda on. Fuu jahoowo nder nyiwre annda to yahata. Ge'el sharel ngel gonduɗon e jayngol, koole jayngol ngol gam garton ɓiɓɓe jayngol." Nde Yeesu wi'i non, sey o dilli o suuɗi hoore makko diga maɓɓe. Ko nde Yeesu waɗi ko hayɗini ɗuɗɗum yeeso maɓɓe, fuu e non ɓe koolaakimo. Ɗum waɗi gam ɗum hebbina ko annabi Ishaya wi'i, "Joomiraawo, moye jaɓi ko mbiiɗen? Moye joomiraawo wanginani bawɗe muɗum?" Kanjum waɗi ɓe koolaakimo gam annabi Ishaya wi'i, "Ɗon ma Allah wi'i, mi rumni gite maɓɓe, mi saatini ɓerɗe maɓɓe, gam to ɓe ngi'a e gite maɓɓe, be pama der berde mabbe be shobboto am mi yamdicina berde mabbe. Annabi Ishaya wi udu gandenno o yi'i teddungal Yesu don ma o meti do makko fu enon ko der ardibe dubbe koli Yesu amma gam fari sanko en be bi ayka en jairi gam e be kula dur riwaybe daga lanyol gam be buri yiduki himbe manabe e do alla manabe
sai Yesu wi e sembe
fu koli doyan namin tan o holi amma fu e on dolliloy doyan fu gi doyan yi'i on dolliloy doyan mi wari der duniyaru du bo jayngol gam fu koli doyan to jodo der nyure fu nando ekkitinol an tokkayngol mi wadan tamo kita gam mi waray wadanki duniyaru kita amma mi waroy gam hisno kindu fu ganyu doya wani jabuki ekkitinol an e wodi gada naydo mo kita wolde de metumi wadanay mo kita nyalnde jango gam mi metiray laamu an
nyaako mo dow lildo yan
wi iyan ko bi aymi eno biiray mi dum ko o wi du wada e mi andi du wadda yonki kire ata gam non fu ko biimi mi wi udun nonno nyaako am wi iyam mi wi'a.